Zedwap.com. Hedrox, Hedrox, Team Tigers Entertainment.
Yakilusho,
yeah. Wixas Music.
Siku tisini mafuno peze kanawe. Siku tisini mafuno shingi kanawe. Sini machiti adala. I know, you know who. Ufunika attention me. I know, you know who. Sini machiti adala.
King of the ghetto, Vera, jane ni ikuru baby ni pisha mo future. Kweni lili vika pita nzaka tusha. Mizimu zenze kone paka zose kuhuka. Vika nkale safe kwa nuna kwatu. Na kupapata baby mpase kwatu. Sininga lelele uko ndiye kwatu. Amoma we peni kambani bwera. Sinilelela baby mvera.
Siku tisini mafuno peze kanawe. Siku tisini mafuno shingi kanawe. Sini machiti adana. I know, you know who. Ufunika attention me. I know, you know who. Sini machiti adana.
Punyan ketu mon fire brand. Let's get it on. Niziba ni vambidi veu lakina. Ene paribe ni vambidi veu misina. But nizachita komenshen chitushi mozi. Nkalipo kamba pukutanga tuna misozi. Niziba tiula kinga attention. Pati pari vintu veni chita correction. Tike tika pita tizankara futi sefu. Sikuta tini nkara mumakevu. Maganizo yaza kudwari sabefu. Siku tisini mafuno chiringa kona iwe ni time pipi man. Chepelo sazikani za maningi.
Siku tisini mafuno peze kanawe. Siku tisini mafuno shingi kanawe. Sini machiti adala. I know, you know who. Ufunika attention me. I know, you know who. Sini machiti adala.
Saka kwesa saka tita. Nyafurufute Malawian bwa. Tedeka mwana kazi, tumange wasatamanga magazi. Mamuna wabanja hiwe unampeza. Nyafundi wako waye nelovo mereza. I know you love me koma. Pavunika dola kutumve kukoma. Each and every day we find a way to make you happy. Baby understanding when me talking. Atendi kuhuze, jima kalabize. Tisa kuna mize, sifuna nikuluze. Girl, mawatisa kale pabu ino kukachas. As responsible for don't put your focus on hustle.
Siku tisini mafuno peze kanawe. Siku tisini mafuno shingi kanawe. Sini machiti adala. I know, you know who. Ufunika attention me. I know, you know who. Sini machiti adala.
Hard Rock Music
Official. Zedwap.com.